pia kulanda landa ya we ama shiwinga ya fula kuti watu kanefu ikateni ya kanwa kandi yao sosheni umupashi wandi yao jeka vila imweva ya we kekeni nkutikishe ama shiwi mule landa mubana van
God. Manifest your power, God.